potal nogas henai ngurdam ina wayno rewde he bolol jangol yimbe be fof jabaani alla enen fof ko ngol bolol jangol bolol setané ko ngol ndewden te ngol bolol ko e jangol ngol faani en esa non o jibinama te o mayi te ko kam imitine pour ha o nyaawda en wana pour o nyaawda en tan kono o hollaten bolol ngol ndeweten te ko ngol bolol non ngol ndeweten ha jehen to mum ngol bolol ngol holli en non ko mettugol rew te ko bolol pangol a wawi ngol rew kono a tampat non no bete te ngol bolol non ngol yaata ha arjanna to ton non tampere ala ton ton ko jam tan woni ton ha abada te alla non ko ton kamum ne o woni isa wi ko min woni lawol ngol te kala mo rewane ngol lawol a yiita alla se a anda isa duo mbiya alla no holluma dum sa yi dum mbiya dum wallam kola kam lawol ngol isa hollima lawol ngol ndewangol te da wawi lamdo yimbe idibe ma he lawol he te be ndewi ngol lawol kambe be kollatma hono jiirta ngol lawol ndewangol